kandi ibyo bizakugaruka.
Hekada. Ariko kuko aba bantu babaye bate bateze umuntu umwuka mubi yasanga arabahunze bagakomeza no kumukurikirana. Ese amakimbirane y'imiryango koko zashira bigenze gute? Harya ngo arashaka Sabina. Ubuse babona turi abana ra, reka bacike yigendere bareke gukomeza bamutera rwaserera. Kandi nanjye nimbona marumaru uko yadutse nzabwira umukunzi wanjye habana twigendere, ubundi twikorera ubukwe aho batazi amahoro ahinde.
Echore, Sabine ngo aracitse. Uyu mwana w'umukobwa se yerekeje. Ubu ni hazagera igihe nambabaza akagenda. Abyinshi tuzabikurikira mu ikinamico y'ubutaha. Gusa tubibutse ko ubaye ufite igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi kuri ikinamico, wabidusangiza uduhamagara cyangwa wohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero.
0784182832 cyangwa se 0782082832. Iramubane we.
Ikinamico Nyiramubande nitegereje kumusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Gusa Nicole amfasha kwibutsa abo tutatangiranye icyo twaganiriyeho uyu munsi.
Ejo bundi ku itariki ya 8 Werurwe azaba ari umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori, bityo twaganiriye ku bushobozi bw'abari n'abategarugori dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo.
Reka dusoze ikiganiro twifuriza abari n'abategarugori kuzagira umunsi mwiza wabo. Nicole, nawe ubu butumwa bukugereho.
Urakoze cyane.
Ikiganiro ejo cya none reka tugishyireho akadomo. Gusa ese wowe twabanye ubona magingo aya umwari w'umutegarugori afite ubushobozi bwo gukora buri kimwe?
Dusangize urugero rufatika ukurikije uko ubibona aho utuye.
Reka tuzasubire ubutaha. Ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika birakomeza.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejeje icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Dusangira ijambo yacu yibanze ku kibazo kimaze iminsi kivugwa hirya no hino mu gihugu cyo kuva ku mirimo kw'abayobozi mu nzego z'ibanze. Ni gahunda yatangiye bisa n'ibyoroheje ariko biza gukwira igihugu hafi ya cyose. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko mu nzego z'ibanze bandika amabaruwa basezera ku mirimo yabo ku bushake ku mpamvu zabo bwite, ari naho iyi gahunda bamwe bahereye bayiha akabyiniriro ka ku bushake. Abandi bayise Turu di Rwanda bashaka gusobanura ko izazenguruka u Rwanda rwose. Hari n'abayihaye izina rya tsunami cyangwa se umutingito udasanzwe kuko bava mu mirimo bibera umunsi umwe kandi kenshi bari hagati ya 20 na 50 mu karere kamwe umunsi umwe. Iyi ni ingingo na n'ubu itavugwaho rumwe kuko bava mu mirimo biko mu butegetsi ko bahatirwa kwandika amabaruwa bemeza ko beguye ku mpamvu zabo bwite. Iperereza rya Amerika yagenzuye ntiyabashije kumenya impamvu ibi bikorwa, ariko yabonye ibimenyetso bica amarenga ko abayobozi birukanwa mu buryo bitubahirije amategeko. Amabaruwa byitwa ko biyandikira basezera ku bushake urasanga amatariki ariho hari n'ayari ku mabaruwa yemeza ko ubusabe bwabo bwakiriwe, ari nawo munsi komite isuzuma ayo mabaruwa yateraniyeho. Kandi ibyo ubundi mu rwego rw'ubutegetsi nibikunze kubaho. Abasesengurira ibintu hafi bemeza ko bishoboka koko ko aba bategetsi mu nzego z'ibanze baba barakoze amakosa yatuma birukanwa, ariko leta nanone igahitamo kubirukana mu buryo nk'ubu yanga ko yacibwa akayabo mu nkiko. Mu kiganiro cyacu turumva icyo ubutegetsi bwite bwa leta buvuga kuri iyi ku bushake. Turumva kandi umwe mu bavuga ko birukanywe mu kazi atazi icyo azira. Ntiduhagarare aho, turajya no mu ihuriro ry'imiryango itari ya leta twumve icyo bavuga kuri iyi ngingo. Turasozanya na bamwe mu baturage bagaruka ku cyo batekereza ku cyiswe ku bushake. Ni ikiganiro mwateguriwe na Eric Bagirubusa. Reka dutangirane na Bwana Francis Kaboneka, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu, asobanura iyi gahunda.
Uwatowe ashobora kwegura ariko umukozi wa leta ntiyegura, arasezera cyangwa agahagarika akazi. Ni ukuvuga rero hari abashobora kuba bahagarika akazi cyangwa bagasezera akazi kubera impamvu nyinshi. Zishobora kuba impamvu ze ku giti cye, yabonye akandi kazi wenda keza, ashobora kuba yahisemo kujya kwikorera, ibyo byose birashobora ako shobora no kubabona kubera amakosa yagiye akora uburyo barimo bamukurikirana wenda buzuza dossier ye akavuga ati bingisinge bishoboye reka mbivemo agasezera ari komiti ku rwego rw'igihugu komiti ku rwego rw'intara ku rwego rw'akare bakora isesengura kuri buri muntu kurora imikorere ye n'ibibazo afite ntago ari meya rero ubikora wenyine ubundi hari abantu bicara bagakora isesengura bakamuhamagara batufite amakosa bakayamwereka hari abasaba imbabazi akanandika akavuga ati nimundeke sinzongera bakamureka ndinumvikane neza kuba sezeye cyangwa ahagaritse akazi ntago bimukuraho icyaha icyaha niba yarakoze icyaha aragikurikirana
maze kumva ibisobanuro by'uyu mutegetsi twakomeje iperereza wahisemo kutuganiriza yadusabye kumurindira umutekano bityo ntimuri bwumva aho akomoka ijwi rye ry'umwimerere na bimwe byatuma amenyekana aratangira asobanura uko bikorwa
akazi uburyo bikorwamo twabonye ubutumire budutumira yego karere mu nama turagenda tugezeyo cyari inama dusanga baduteguriye sare maze badutegurira sare turicara umuyobozi w'akarere araza atubwira ko tugiye gukorerwa igenzura cyangwa isuzuma ko buri wese arajya aca imbere y'akanama hanyuma akabwirwa imyitwarire ye hanyuma gusubira mu kazi akagasubiramo niko byagenze bagiye bahamagara amazina ya buri muntu akagenda akajya imbere y'akanama kari w'akarere kiswe inama y'umutekano itaguye akarere agenda akicara bakamubwira wowe wakoze ibi nawe wakoze ibi none turagusaba ko usinyira ibaruwa ugaragaza ko usezeye nuko ukagenda ntawahabwaga umwanya wo kugira icyo asobanura niba ibyarezwe byarabayeho cyangwa niba bitarabayeho nta n'ubu byibura bahabwa umwanya n'ijambo na rimwe ngo agire icyo avuga ubwiye bagusabwe kwandika gusinyira ibaruwa warasinyaga ukakira ibaruwa ugasaba ukagenda
gerageza udushyire mu mwuka wari uri aho ngaho
ni ukuvuga ngo barazaga bagahamagara kanaka izina ryawe bamara guhamagara ukagenda mu cyumba cyari cyateguye muvuye muri sare hanyuma wamara kugerayo intebe iri aho ngaho iyo nama y'umutekano itaguye y'akarere yabaga yicaye imbere yawe umuyobozi w'akarere ari kumenyesha amakosa wakoze ikintu gitangaje waba ubeshye waba utabeshyewe ntacyo warenzaga waba ugomba gusinyira ibaruwa gusa ugasohoka ukagenda ukaburirukanwe nta merekeza ntaki ubwo wagendaga gutyo kandi ikindi kibabaje ni uko ni ibintu byaje bitunguranye ukabona ubutumire ku mugoroba inama ikaba mu gitondo wayitabira ukavayo uciye amabaruwa yo kukwirukana wasinyiye
watangira urugendo rw'uburyo babahaye mesaje n'uburyo mwagiye ku karere uko wahabonye n'ibyo wabonye byose
twahawe ubutumire ku mugoroba ahagera ahagana ku isaha ya saa mbiri z'ijoro inama igomba kuba mu gitondo saa mbiri tumenyeshwa yuko ntawemerewe gusiba iyo nama yaba uri muri konje ategetswe kuyizamo yaba n'undi ufite impamvu iyo ari yo yose nta mpamvu yemewe ntawe ushobora kuderega ibyo rero twarabyubahirije ariko dutungurwa n'uko gusanga mu nama nta kindi twaganirijwe keretse gusa kutubwira ko tugiye gukorerwa igenzura hanyuma icyabaye igenzura bakubwiraga amakosa wakoze njye uko nabibonye icyari amakosa ni ibihimbano kuko urumva uratekereza umuntu w'umuyobozi uyobora akagari cyangwa umurenge kumubwira ngo unywa ibiyobyabwenge unywa kanyanga cyangwa unywa urumogi ibyo nta hantu biba n'ubwo waza mu baturage uyobora nta muturage wabasha kuvuga ngo nigeze mbona umuyobozi w'umurenge unyobora cyangwa uw'akagari unywa kanyanga cyangwa unywa ibiyobyabwenge abisangira n'abantu kandi ahubwo warasanga turangwa no kubirwanya ubwo ni umwe mu rugero nguhaye nk'impamvu batangaga ariko mu by'ukuri bigaragara yuko impamvu wabwirwaga yuko itumye usabwa gusezera ari uko waba warakoze ibintu ariko bigaragara ko nta kuri kwari kurimo
aho kuri sare watubwira iyo sare yari irimo bande yanganaga iki
ngewe aho nitabirirwa ubutumire aho nakoreraga cyangwa se akazi nari ndimo hari hatumiwe abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge bose abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari twose, ababungirije b'abashinzwe ubukungu, imibereho myiza n'iterambere bitwa ba SEDO, abashinzwe ubuhinzi aribo abagoronome, ndetse n'abashinzwe imibereho myiza muri buri murenge bose bari batumiwe. Icyakurikiyeho ni uko tugezaho inama agomba kubera ku karere. Twaragiye turise kuri sare turategereza hari hateguwe, dutegereza ko abayobozi baza, abayobozi baziye. Tubona haje na polisi, polisi twumva ko nta kibazo, twaba tugiye gukorana inama nabo. Dutungurwa no kubona mbere yo kwinjira muri sare batubwira ngo musige amatelefone, hanyuma nimara gusiga amatelefone twinjira muri sare amatelefone tuyasize hanze. Mu kuguma muri sare rero twagiye kubona tubone timu y'akarere ngo igize inama y'umutekano itaguye iraje, batumenyesha ko tugiye gukorerwa iryo genzura ari naryo badusabiyemo gusinya ku mubare bari baduteguriye yo gusezera.
Iyo nama itaguye y'umutekano yabaga igizwe nande nande?
Inama y'umutekano itaguye y'akarere yabaga igizwe n'umuyobozi w'akarere, abamwungirije ari bo ba vice mayors babiri, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere, uhagarariye ingabo, uhagarariye polisi, uhagarariye urwego rw'iperereza, ryari itsinda ryagutse ry'abantu bari muri 78.
Bahamagaye amazina yawe tudashaka kuvuga kubera umutekano wawe, ugeze imbere y'abo bantu bakubwiye iki?
Ngira ngo mbere yuko ubagera imbere muri sare boherezaga umupolisi akaza agahamagara we kanaka, sohoka, ugasohoka ukagenda kwinjira mu cyumba. Ako kanama kabaga gateraniyemo, wasanga baguteguriye intebe imbere ukicara, wamara kwicara umuyobozi w'akarere akakubwira amakosa bakugenzuyeho bagusanganye, hanyuma barangiza bakumenyesha ko icyemezo bafashe ari uko wowe ugomba gusezera mu kazi, kuko bigaragara ko ayo makosa batayihanganiye. Ariko amakosa yabwirwaga nta mwanya wahabwaga wo kugira icyo yavugaho, niba bakubeshye cyangwa batakubeshyeye, cyangwa se ngo byibura babe baza no kuritera aho wari usanzwe ukorera, bigaragare ko wenda amakuru bashingiyeho bayahawe n'abaturage byose nta byabayeho. Ibyo bagushinjaga wabo bakubeshye cyangwa batakubeshyeye, waremera ugasinya ibaruwa, ugahabwa ibaruwa, ugataha.
Wenda tuvuge bagushinja ibintu ubabwiye ko utabyemera, byagendaga gute?
Kubyemera cyangwa utabyemera ntacyo byabaga bimaze, kuko nyuma yo kukubwira amakosa, ijambo basohorezagaho ryabaga rivuga ngo dushingiye kuri aya makosa turagusaba gusinyira ibaruwa ugaragaza ko wanditse usezera mu kazi, kuko tudashobora gukomeza kwihanganira aya makosa. Kandi mu by'ukuri bigaragara ko amakosa ntabwo namenya aho bayakuye, kuko bigaragara ko atandukanye n'ukuri. Urebye n'ibyo abaturage bahamya ntaho bihuriye n'ukuri, kuko amakosa washinjwaga hari n'ubwo washoboraga gusanga bagushinja. Dufata urugero, gutema ishyamba ugasanga n'akagari uyobora cyangwa n'umurenge uyobora nta n'ishyamba rihaba, ugasanga baragushinja bati niwe watemye ishyamba aha n'aha, ariko wajya kugenzura ugasanga ahantu uyobora n'iryo shyamba nta n'irihaba, amashyamba hari n'ay'abaturage. Ese umuyobozi yajya gutema ishyamba ry'umuturage, umuturage ahubwo se wenda bakaba yajya kumurega bikaba n'urubanza? Nuko bintu byagenze.
Dusubiye muri ya sare mwavuze babahamagayemo mukagenda bakabagenzura, yari imeze iti iyo sare? Haba imbere inyuma byari bimeze bite?
Sare yari sare isanzwe, twagiye mbere yuko twinjira nakubwiye ko hari hari abapolisi kuri buri muryango, abandi bazengurutse sare n'abayobozi babo, umuyobozi wa polisi yari ahari, abayobozi b'abasirikare bari bahari. Icyabayeho rero twarabanje dutanga amatelefone tuyasiga ku miryango, tuyasigira abapolisi turinjira bisanzwe. Abapolisi bamwe bajya ku miryango, abandi nibo bakoreshejwe akajya araza agahamagara we kanaka mu izina, ukagenda ukajya kwitaba akanama k'umutekano kaguye k'akarere.
Babaga ari abapolisi nk'abangahe wenda ugereranije?
Banje aho byabereye kuba nabibonye bari nk'abapolisi nka 30.
Abasirikare bari nk'abangahe?
Abasirikare bo bari bakeya, bari nka 6, nabo bigaragara ko ari abari baje baherekeje umuyobozi wabo, kwa kundi bamuherekeza mu modoka. Umuyobozi mukuru wa gisirikare ntabwo agenda wenyine.
Ariko se aho ni umuyobozi mukuru wa gisirikare ku rwego rw'akarere rw'intara?
Urwego rw'akarere.
Ayo mabaruwa yandikirwagaho, yabaga yanditse, byagendaga gute?
iyo winjiraga imbere iyo nama y'umutekano itabi y'akarere iryo tsinda ry'abayobozi habaga hari umwe umuyobozi umwe ufite imashini computer laptop imbere ye ndetse na printer cya cyuma gisohora impapuro icyo wakoraga rero aho wabaga wiciye barabanzaga bakakubaza niba amazina koko ari ayawe wamara kwemeza ko ari ayawe akayuzuza muri formulaire y'ibaruwa yabaga afite mu mashini kwari ukuzuzamo izina gusa hanyuma ibaruwa igasohoka bigaragara ko ari wowe wiyandikiye bityo bagusaga barabwira bati wowe sinyira ibaruwa gusa ugasinya warangiza bakaguha kopi yawe uracyura mu rugo ninde barasigarana bakayikarasa bakaguha niyaba ako kanya bahitaga bongera bakayimpurimaga amabaruwa abiri igaragaza ko usaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi bagahita barangiza bakuyisinyira bagahita baguha noneho n'indi igaragaza ako kanya yuko ubwo bwegura bwawe akarere kabwemeye kandi kabwakiriye ariko igitangaje nk'uko nabikubwiye inama bavuga bashingiraho yemeye ubwo bwegure itaye umutekano itaguye akarere nayo mu ibaruwa handitse ko yateranye uwo munsi nawe uwo munsi ari bwo wanditse ibaruwa yawe ndetse uwo munsi ari nabwo bakwemereye.
Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, aho turi kureba gahunda yiswe ku bushake, gahunda abayobozi b'inzego z'ibanze, abayobozi b'imirenge, abayobozi b'utugari bagenda bava ku mirimo. Ubutegetsi bw'u Rwanda buravuga ko abayobozi bareka imirimo ku bushake, ari naho iryo zina ryo ku bushake ryaturutse, ariko bo bakavuga ko birukanwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Hagati aho rero turi n'umwe mu bo byabayeho aragenda tugaragariza uko bikorwa ndetse n'ingaruka bifite by'umwihariko kubirukanwa. Muracyari na akabagira ubusa.
Bigeze mu itangazamakuru, ubutegetsi dufashe nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iravuga ko iyi nkubiri yo kwegura iri gukorwa ku bushake, babyise ku bushake. Mwebwe kubera iki muvuga ko muhatirwa kwegura?
Ngirango wakwegura ku bushake ntabwo abantu 34 umunsi umwe isaha imwe itariki imwe ntabwo abantu baba batumanyeho ku buryo bagende ngo bateranire ku karere bagende bari bazi ko bagiye mu nama batahe batahe inkuru mbi yuko basezeye mu kazi. Ibyo ngira ngo ni ukwigeza nkana, ni ukwigeza nkana. Ntabwo umuntu ajya kwanza umuntu ajya gusezera mu kazi nta nubwo atumanaho na mugenzi we asezera ukwe n'undi akazasezera mu gihe cye. Kandi ikindi, iyo umuntu asezeye ku bushake bwe habaho n'urwego yandikiye asezera gusuzuma niba koko ibyo asabye bifite ishingiro, basanga bifite ishingiro bakamuzamusubiza mu kindi gihe. Ikimenyetso rero ni uko ibaruwa dufite yanditse ko usezeye ku kazi ni nayo baruwa y'iyo tariki ku munsi umwe y'igihe wemerewe gusaba kwa busabe bwawe yuko bwemewe. Ubwo rero birumvikana nta muntu wakora ibyo bintu icyarimwe, kwandika ngo uhite unasubizwa ako kanya. Mwandike muri abantu 50-30 ako kanya ngo muhite musubizwa ako kanya. Nujya no kureba usange mu ibaruwa n'inama yakwemereye kwegura uyemeye ubwo busabe bwawe usange n'inama yateranye kuri uwo munsi. Iyo ubigenzuye nawe ubona yuko bidashoboka, kuko ngira ngo amabaruwa yacu twahawe agaragaza yuko twiyandikiye ku bushake bwacu. Inama yabaye itariki imwe, uwanditse yanditse ku itariki imwe, kuri iyo tariki bahita bamusubiza, ndetse n'inama yemeje ko ubusabe bwe bwemewe yabaye kuri uwo munsi. Ntabwo rero ibyo bintu byabera umunsi umwe.
Mu mikorere yanyu mwari mumaze imyaka nk'ingahe mugeranije n'ubwo mutatubwira iyo ari yo ya nyayo ku bw'impamvu y'umutekano?
Abaze ngira mumaze imyaka 7 mu kazi, kandi muri iyo myaka 7 nta kibazo nigeze ngira mu kazi. Sinigeze nandikirwa byibura n'ibaruwa insaba ibisobanuro ku makosa wenda nabo narakoze mu kazi ngo bigaragare ko ariyo yashingiweho basaba ko gusezera mu kazi, nabwo bintunguye. Ahubwo natunguwe n'icyo cyemezo, ariko nakonje nari kubigenza naranditse nasinye ibaruwa ndataha.
Ahandi umuntu ashobora gusigarana ukwibaza gukomeye, dufite ingero zo tugenda twumva mu bitangazamakuru z'abantu bagiye bahatirwa kweguraho ngaho akanga kanamba akaguma mu kazi.
Njye ku ruhande rwanjye ibyo ntabwo nari kubikora, kandi ntekereza ko ariko na bagenzi banjye bashobora kuba barabibonye, kuko niba umukoresha wakubwiye ati imikorere yawe sinayihanganira uwo kajya kuvuga ngo ndahaza ntabwo ndi businye icyo gihe ubugiye kujya mu ruhande rurwanya ubuyobozi kandi turi intore twaratojwe twatojwe kumvira abatuyobora ntabwo wajya kujya mu ruhande rurwanya leta kandi ahubwo ariyo wakoreraga icyo gihe biba byiza yuko umuyobozi ugusabye kwegura uvamo ukigendera neza utanduranyije
hari icyo amategeko ateganya ubutore ntabwo bugusaba guharanira uburenganzira bwawe
ngira ngo amategeko nashyirwaho n'abantu kandi ni nabo bayubahiriza amategeko rero iyo ari ngombwa ko kurengera kurengera ariko hari n'ubwo rero ukabona bigoranye umuntu niba yagushyize muri sare akakwaka telefone ese ikimenyetso cy'uko yabiguhatiye n'ujya kumurega uzagikura he ese nusubira muri ako kazi ejo ukitwa umwanzi w'igihugu cyangwa umuntu urwanya ubuyobozi kuko uyobora kuyobora uko ashaka icyo gihe uzabigenza ute ibyo byose umuntu arareba akavuga ati weya nta mpamvu yo kugira ngo njye guhangana n'ubuyobozi ugasinyira ibaruwa ukigendera n'umutima mwiza
muri iki cyiswe ku bushake abategetsi baravuga ko abayobozi b'inzego z'ibanze hari abari wenda bagiye mu bikorwa byabo bwite bakajya kugikorera abandi bakajya kwiga nicyo bavuze impamvu bwite ku ruhande rwawe barakwirukanye ubu bimeze bite twavuga ko ubuzima bumeze bute hano mu rugo iwawe
naratashye njye wanjye mu rugo mfite umugore n'abana ikibazo banyirukanye mu buryo butunguranye cyane ntabwo nigeze nteganya ko bazanyirukana ubu ndiho mu buzima bubi kuko ari njye n'umugore n'abana birumvikana iyo utakaje akazi kubona ibigutunga bihinduka ikibazo ariko igikomeye kurutaho umukozi wa leta nk'ibisanzwe bafite umwenda wa banki agomba kwishyura banki ubu rero bigaragara ko ari ikigiye gukurikiraho ngira ngo naho dutuye baraza banki ziraza kwateza cyamunara kugira ngo zibashe kuyishyura ibyo rero ni ibibazo turi mu buzima budukomereye ibyo kuvuga byo ko twanditse dusaba gusezera kuko dufite ibindi tugiyemo ngira ngo nk'uko nsubizasure n'abandi uzasanga bibereye iwabo mu ngo biryamiye nicyo kikwereka yuko nta muntu wasezera mu kazi ngo ajye kuryama mu rugo ibyo ntabwo byashoboka turiho rero mu buzima bugoranye ari ukwishyura imyenda y'abandi twafashe ari ukubona imibereho isanzwe yo mu rugo biragoranye
hari uburyo ikoranabuhanga ryaraje za twita zibaho na za telefone mobile zibaho nta buryo mwabigeza ku bategetsi mwumva mwifuza kugira ngo mubashe kuba mwarenganurwa
ngira ngo usaba kurenganurwa iyo ufite ibimenyetso iyo bigaragaye ko urengana kandi nta n'ibimenyetso ufite ubwo nyine uburenganye kuko niba umuntu yarakeneye kukwirukana ntabwo iyo baruwa yanditse kwirukana ngo byibura uzayijyane ugaragaze ko yakwirukanye ugasanga yaguteguriye ibaruwa nk'aho ari we wayiyandikiye iwawe mu rugo ukayisinyiraho ngira ngo wajya kuri gasuhereye
habaho gukeka kandi gukeka si icyaha wenda byaba amakosa ariko si icyaha mukeka ko ibi bikorwa babyita ku bushake kubera iki mwamukeka impamvu ari iyihe
impamvu nkeka uko mbibona leta yavuze ko umuyobozi uzajya ugaragarwaho no guteza igihombo leta azajya abiryozwa nkabona rero ko kuvuga ngo twebwe ku bushake bwacu ni ukwanga kutwandikira amabaruwa nyirizina atwirukana kuko ayo mabaruwa twayagira ikimenyetso twajyana tugasaba ko baduha imperekeza ibyo kandi nkaba mbona abayobozi babifata nk'ubuhombya leta bigatuma bahitamo kutwirukana muri ubwo buryo aho ntawe ushobora kubona ikimenyetso cyo kujyana kurega ngo abone imperekeza kuko yirukanwa mu kazi banamutunguye
aha dusoza iki kiganiro reka nkubaze iki kibazo kigira kiti
ubuse bibaye ngombwa ko mutanga ibyifuzo mu gukemura ikibazo mwumva mwatanga byifuzo ki cyane ko mwe mwarirukanywe ariko ndabona ni inzira ikomeje mu gihugu hose wenda ushobora gutanga icyifuzo kikaba cyagira na bagenzi bawe bandi akamaro mwatanga byifuzo ki
icyifuzo dufite ni uko ntabwo twari dukwiriye gufatwa nk'abantu batakoreye igihugu kuko kwirukana umuntu utamuteguje ndetse ntumuhe n'uburenganzira kugira ngo abashe kubona ibyemererwa n'amategeko niba ari n'imperekeza ayibone mu by'ukuri tuba dufashwe nabi kandi naho tuba tugiye ubuzima butubera bubi ku buryo sintekereza ko ari cyo gihembo leta yakabaye iduha kandi twaritanze uko twari tubishoboye mu kazi twaratanze imbaraga zacu twarateje igihugu imbere kugira ngo umuvuduko igihugu kiriho twese turawishimira kandi n'amahanga arawubona. Ntabwo rero twakabaye dufatwa muri ubwo buryo. Ntekereza ko icyifuzo gikomeye njye numva mfite cyangwa cy'ingenzi ni uko Leta yakabaye idushimira bike twakoze nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, ariko byibura mu kugenda bakaduha n'imperekeza kugira ngo naho ugiye byibura ubashe n'iyo mperekeza ibashe kugufasha umugore n'abana were kugenda ngo ukigera mu rugo barara ubusa cyangwa birirwa ubundi. Twakabaye tubona imperekeza ndetse tugahabwa ibyo amategeko aduteganyiriza nk'abantu basezeye mu kazi kandi bakoreye igihugu.
Ndabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Ese abahagarariye ihuriro ry'imiryango itari ya Leta mu Rwanda bahagaze he kuri iyi gahunda bivugwa ko abayobozi birukanwa mu buryo buhabanye n'amategeko? Ni ikibazo twabajije bwa Edouard Munyamariza, umuyobozi w'iryo huriro.
Abantu bagiye bandika basezera hanyuma ku ruhande bakagenda bakavuga yuko birukanwe kandi ngo bakirukanwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Reka mbanze mvuge ko bamwe bari mu mirimo y'abateknisiye, abandi ari imirimo iri appointed wavuga ngo ni ya politiki, sibyo ra? Imirimo ya politiki iragoranye. Ni kimwe n'ukuntu wajya kubaza societe civile ngo ministre runaka yirukaniwe iki, yavaniwe iki ku buministre. Ntekereza yuko societe civile ifite business nkeya cyane n'umuntu washyizweho na Leta hanyuma ikongera ikamukuraho. Business nkeya. Kubera impamvu Leta imu nominating ikamushyiraho ikamuappointinga ku mwanya runaka, iyo babonye atacyuzuza ziriya nshingano bakamubwira baturakoze igendere fine. Nge hubwo hari n'ikindi nakongeraho, yaba ahubwo abaturage aribo bajyaga bafata n'iya mbere bakabasezerera. Kuko ku giti cyanjye hari inkuru y'umugitifu w'umurenge nigeze gukurikirana, wari umaze imyaka itatu mu murenge awuyobora abaturage be batamuzi. Wamubaza ngo executive w'umurenge ninde ugasanga atamuzi. Ni ukuvuga ngo ntabwo amuzi kuko atamuha na serivisi cyangwa se atanamwegera ndetse atanamukorera. Nge icyo nabivugaho ni uko burya igihugu kigendera ku mategeko, biravuze ngo niba hari uwaba yarirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, rwose nagiye mbona abantu benshi bajya kurega bakaburana bagatsinda Leta, sibyo? Leta ikishyura indishyi zijyanye no kwirukana binyuranyije n'amategeko, nabo rero bafite uburenganzira. Ariko reka mbivugeho ku buryo rusange, reka mvuge ko wenda ari na movie deliberate ya Leta, igasanga umuntu amaze imyaka itanu, amaze imyaka icumi ari executive adatanga umusaruro wenda bamutezeho, mbivane no kuri Leta mbyishyireho njyewe ndi umukoresha. Turakoranye imyaka itanu ariko ngeze aho ndasuzumye nkavuga ntariko Eric tumaranye imyaka itanu umusaruro nari mwitezeho sindawubona, ninge waguhaye akazi ndagumye nkubikira iki?
Ariko aho ngaho ndibwira wanyirukana kampani by'amategeko ateganya
effectively absolutely nibyo navugaga nti niba hari uwirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajye kubiregera kubera hari amategeko ahari. Reka mbanze mvuge ko bari abayobozi bibanze, ahubwo umuturage ni wakagombye kuba ari we mukoresha we wa mbere, niwe wakagombye no kumuassessinga akanamwirukana ndetse bibaye ngombwa. Ariko igihe tutaragera kuri iyo maturity, sinzi niba nayita political maturity, reka noneho igihe we ku giti cye yandikiye ngo aragiye ni ukuvuga ngo byamunaniye.
Inshuti bakunzi badusangira ijambo ku Ijwi rya Amerika y'uyu munsi tuyisoreje ahanshimiye buri wese ku ruhare yagize muri iki kiganiro. Ntibagiwe namwe mwarimu dukurikiye, ibitekerezo mwabinyuza kuri email radio yacu @gmail.com cyangwa se kuri Facebook ni VOA radio yacu.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.